This music.
Yeah. It is the boy Skype on this one. Young Leech, I see you. Don't forget my friend, Liu Boy. Vas peke peke bakulu bakulu. Josti. Yeah. Bakanoga, I see you. Yeah.
Watu kuketo.
Kuketo, ewe.
Life is niokosa.
Niokosa, ewe.
Watu kuketo.
Kuketo, ewe.
Life is niokosa.
Niokosa, ewe.
Wanamayati.
Wanamayati.
Sanga safari.
Sanga safari.
Belani abale abale ndialongo kuno kwa bwela sunga ijeno ndio kuno kwa bwela we ni kugeto ukatia mushe ni mapoteto bagai valila bena batamanga babuju bangena apa ya zanda paliponze bavala chema sanda bankala batamanga kugeto ni yokosa sininga nami unkaenze ni boza ukwele kugeto bwele usione mwana mayati sunga shanje kugeto mwana mayati sunga shanje kugeto Kauno wa mkuru.